Nikoligi, wakoligi ndogo. So, naishi like this, no tomorrow. Nikoligi, wakoligi ndogo. So, so, wakoligi ndogo.
Hawezi nekachini,
VJ Scoop.
Mini babaya. Hawezi nekachini, mini babaya.
You want some? Come get some. VJ Scoop.
It's Bob Maneke.
Ni maraduf. Upendo wako umenifa. Ni maraduf.
VJ Scoop. The haters' worst nightmare.
Niki wapeke yangu. Sija kamilika. Hata mipango yangu inavurugika. Hakuna anayezidi kwako mama. Nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila wewe mimi siwezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama. Nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila wewe mimi siwezi ngara. No, no.
In case you don't know.
Nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know.
Nitalinga nawe, nitakwenda nawe. Popote my baby girl.
In case you don't know.
Nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe.
In case you don't know.
Nitacheza nawe, nitalinga nawe.
Ineza kwa fresh counter time, tuende mali out. Okay, na chosho si mine, neza kaa kwa couch. Nitry kukuimpress ata smile, baby angalau. Na tunatesa it down, tunairun walai. Maheto na kesha, kitry kubring u lover down. Usikwe na pressure, sit down, let me run my mouth. Iskogopeshe ki sound, kama wedding vows. Tumye location, nuka mali pia to lounge. Night kwa special surround sound, movie loud. Do be loud, see you loud, ata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true. Live to see my dreams come true with you. I smell the wine on your breath. Then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist. I pay no mind to the rest. Nana kwangan make a mind, you're the best for me. You pretty bum look, now you make me love you. Now let me remind you, I'll tell you in case you don't know.
In case you don't know.
VJ Scoop.
I know you love me and that love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, on the kuhole, I will die for you. I swear, who sit in show now?
Vimelelele.
Oh, I know pina.
Vimelelele.
Kepta kuche fana.
Vimelelele.
Kwa sisi ya wato wezi. Oh, baby.
Vimelelele.
Mane tantariha.
Kelelelele.
Kwa nuk nuko, baby.
Vimelelele.
And I want them to know.
Oh yeah, hey, you're the one I love.
I want them to know.
Hey, the one I want.
I want them to know.
Baby, hey,
oh,
you're the one I love. Hey, the one I want.
I saw one baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see. A little chocolate, mama. I saw one baby.
You should get to
drop it down, baby.
You should get to
show me you want to see. A little chocolate, mama. Yeah, Benz in the shade, Benz via vita. To combine it, but I'm your city, you're too. Eh, aga, na fumestare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganya, ukanishusha thamani. Ah, penzi langu sicheze kachura, iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchepu the ruler, images.
Images.
Oh, maina, moyo wangu mwenzako mimwepesi.
Mimwepesi.
Nisije kufa, kwa mapresha upungwa. Asa usitishwe na ya
Vimelelele.
Oh, wanapiga
Vimelelele.
Eti kuchifanya
Vimelelele.
kwa sisi ya watowezi. Oh baby,
vivele mbele
pale tantarira,
kelelelele
kwa nuknuko baby,
kire kire
kwa sisi ya watowezi.
And I want them to know,
oh yeah, hey,
hey, you're the one that I love,
one in the moon. I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me, and I love you too, baby. Me say prevent, then I'm loving you. Be loving your right, I'm changing a key.
Me say prevent, say pull up.
VJ Scoop, the hater's worst nightmare.
I know you like me, I know you feel me. I know you want a life around me. I know you love me and I love you too, baby. I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me and I love you too, baby. Me say prefer, then I'm loving your writing. Njanja nakita kikingi simga. God just know that it's nothing. Rada ya mapenzi is a trusting woman. Woman she be my woman, she be my woman. She be my woman. She be my woman. Ring, ding, ding, ring the alarm. I know I'm late, but I'm still coming. Sing along my name, baby. Yeah, true love do exist. And that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story. This time we're gonna make them free. I say prevent, then I'm loving your own thing. Njanja nakita, kikingi simga. God just know that it's nothing. Rada ya mapenzi is a trusting woman. She be my woman.
VJ Scoop.
Ooh, I've been bowling and smoking that weed, girl, I'm so in love. Ooh, I've been bowling and smoking that weed, girl, I'm so in love. Ooh, I've been bowling and smoking that weed, girl, I'm so in love. And if you got that vibe with a Luya man, girl, come and be my wife. Girl, come and be my life. Girl, come and be my life, girl. Girl, come and be my life. Girl, come and be my lifestyle. I've been hunting for your loving. When you touch me, I get jumpy, girl. Ting-a-ling-a-ling like a school bell ring. Come give me something. Hunting for your loving. When you touch me, I get jumpy, girl. Ting-a-ling-a-ling like a school bell ring. Come give me something. Baby, don't the clap to kabambane. Don't the pale kona to kashikane. Kono moja nje kama tangare. Tuko kangare. Baby, don't the clap to kabambane. Don't the pale kona to kashikane. Kono moja nje kama tangare. Tuko kangare.
I'ma give it up for you now. I'ma spend it up on you, for you, baby. I'ma give it up for you. For you.
Come suck this big black. Ooh. And maybe let your bone with a chit chat. Siyazi kupa deni nisi tala. Na kupa kila kitu una one baby girl just holla. Sweetness, you're so sweet, you're my weakness. Expensive kinda looking girl, no more cheapness. Addicted, addicted. Baby girl with your love I'm addicted. Baby turn the club to kabambane. Turn the pale kona to kashikane. Kono moja nje kama tangare. Tuko kangare. Baby turn the club to kabambane. Turn the pale kona to kashikane. Kono moja nje kama tangare. Tuko kangare.
I'ma give it up for you now. I'ma spend it up on you.
Baby, you must head, please. You must have a head, come on, please.
invisible. Onyesha kila kitu love back invisible. Here we go, me and you we good to go. Me not over here to rangi basi hit the door. Hey, I wanna make love to you baby. I wanna make love to you daily. Give you sweet little babies. I wanna make love to you. I wanna give it all to you. Give you my gratitude. Your loving, your touching, your kissing. It's sexy. Yeah, yeah, yeah. Call them and I find me and feel me go elbow. Ay, ay, ay. Look at the music, I don't need a rainbow. Call them and I find me and feel me go elbow. Look at the music, I don't need a rainbow. Ay, ay, ay. A baby girl, so come here, Vijo. Basi come turn them around, it's a merry-go. Carnival, nita go back to animal. Carnival, look at this, it's a deep it up. I got to you, my baby. Yeah. You got to me. Yeah, yeah. Me and the you, my baby. Yeah. It goes to me.
Baby, you.
Tuna solve hizo mambo. Hii ni ngoma ya power. Kwa mama nzi wa sawa. Baby, tukiko sana si watu na solve hizo mambo. Hii ni ngoma ya power. Kwa mama nzi wa sawa. The loving, the touching, the kissing, it's sexy. Yeah, yeah, yeah. Call them and I find me and feel niko ebo. Ay, ay, ay. Look at the music, I don't need a rainbow. All the one I find, I mean, I feel like you're able. Look at the music, I don't need a rainbow.
Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl. Oh, yeah. You my number one girl. Oh, yeah, yeah. Oh, Kenyan girl. Oh yeah, you my number one girl. Mtaratibu kama magi, first lady. Pole kama lulu, asani. Kuna tansha tamani. Tuka kimapenzi na lini mule. Kutoka na Avril, siwezi mind. Ila tatizo kisha waiwa. Paro kinipa sisemi mwezio. Nitakula kimya kimya. Ana washa muzika uda. Kiuno cha kefela. Sana, mina shinwa ntoto wala. Ana mashauzi kapuna. Kiuno cha kefera. Tigo mtito sana. Mina shinwa kamtoto wale. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl. Oh, yeah. You my number one girl. Oh, yeah, yeah.
Kiss my woman. your daily, with your daily. Boy, I don't wanna leave you alone. I be calling and calling your phone. Mr. DJ, play me the song. Now you better be taking me home. Yeah, all on me, baby, all on me. Baby, boy, you got me feeling so lovely. I just wanna be right next to you, honey. My love, my heart is for you only. Yeah, all on me, baby, all on me. Baby, boy, you got me feeling so lovely. I just wanna be right next to you, honey. My love, my heart is for you only. Yeah.
Navuinama, navuinuka. Unanifanya mina meza mate. Unavuinama, navuinuka. Unanifanya mpaka mini date. Unavuinama, navuinuka. Unanifanya mina meza mate. Unavuinama, navuinuka. Unanifanya mpaka mini date. Da, 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 da. Unafanya mini date. Popote, mechi tunaicheza popote. Hakuna lolote, leo mpaka tutoke si wote. Kwanza twende sambamba, napenda rufu yako ya mintina. Mtoto tunaendana, twende nikakupe hogo banana. Aa, follow me, niko aloni. Jo twende home, niko so lonely. Jo nipe vyote vitu vya ndani. Jo nikutembeze kote chumbani. Follow me, niko aloni. Zote ni home ni kuzololi. Zoni pivote vitu vya ndani. Zoni kutembeze kote chumbani. Navuinama, navuinuka. Unanifanya mina meza mate. Unavuinama, navuinuka. Unanifanya mpaka mini date. Unavuinama, navuinuka. Unanifanya mina meza mate. Unavuinama, navuinuka. Unanifanya mpaka mini date. Da, 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 da. Unafanya mini date.
Now hear this.
Ndo nafanya hawa maboy wana data. Madem na machani wote pia wanataka. Ndo nafanya hawa maboy wana data. Ndo nafanya hawa maboy wana data. Madem na machali wote pia wanataka. Haraka haraka. Najua waipenda sana nikichora saba. Baby songa hapa. Najua waipenda sana nikichora saba.
Demande mwafike sama mikis kiss.
Take pande mama na fit have me wishness.
Navuinama, navuinuka. Unanifanya mina meza mate. Unavuinama, navuinuka. Unanifanya mpaka mini date. Unavuinama, navuinuka. Unanifanya mina meza mate. Unavuinama, navuinuka. Unanifanya mpaka mini date.
Da, 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 da.
Unafanya mini date.
Da, 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 da.
Unafanya mini date.
Hello baby. Hello friend, how are you baby? Una acha nafsi na quit. Nisipo jenja ruka nitapito. Unanipandisha pressure mtu na kutua. Kumile ama penzi nionyeshe. Nisije kosea unigombeze.
akishinda kazi nitamchungia. Formula mapenzi nionyeshe, nisije kosea unigombeza. Useme hunipeni unilize mie. Unitapo sister nipwaza, eti shikilia uzito ya umiza. Badala yake busu kusambaza, akitiga goma baby we. Yule yule mimi na siku moja tupendane.
VJ Scoop.
Unapotaka basi ongeza majonjo. Leo taratibu misi na garaka mpaka majogo. I love the way gari kwa midadi. Fundi wako wa mapesi chumbani.
Mandigo ndingo.
Niko geleka msumari.
Kwa nyundo ya komeo.
Nisukushie kausukani.
Drive me loco.
Katoto bisi kuti kuti. Ale Madwiti twiti. Kameja siya katikati. Ale Yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki. Ale Madwiti twiti. Speedy mia misi fungi breki. Ale Yuki chiki chiki. Hey mama.
Pepete Ipepe Pepete
Ipepete ukinama.
Pepete Ipepe Pepete.
Ay, we mama.
Pepete Ipepe Pepete
Ipepete ukichutama.
Pepete Ipepe Pepete.
Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone.
VJ Scoop.
Zack on my WhatsApp, Zack on my Insta, Niki Tuma Kadiema, Zangu Napita, Asama Zack on my WhatsApp. Zako maista, nikisukuma kadiema, zangu napita.
Wewe bana, wewe ya wewe shakusomanga. Wewe bana, wewe ya wewe shakusomanga. Wewe bana, wewe ya wewe shakusomanga. Wewe bana, wewe ya wewe shakusomanga.
Oh, when you're on your phone, I lose my composure. Kajela sika naanza kunichocha. I lose my mind, I lose control. Kisiri na umia roo. Na ukishika simu mimi na kudigi on the low. Na nikizusha unanunanuna. Tena unanuna sana. Oh, unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Na nikizusha unanunanuna. Tena unanuna sana. Oh, unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone.
Zako my WhatsApp, Zako my Insta, Nikituma kadiema, Zangu napita, Asema Zako.
VJ Scoop.
She whining, she made the club go confused. She confused them. The way she whined, he made my mind go flat, confused. Go confused. Girl, the money bubble up, bubble up, bubble up, bubble up. When I get high, say confused, so confused. Girl, the money bubble up, bubble up, bubble up, bubble up.
touch it. I like the way you wind it up. Pretty little girl, give me time. I'ma set you big party. After ya, we go down low. What up, Arrow boy say bring some girls. Me got a girl and she needs some love. And she's a sexy mama. Oh Lord, the way she wind it. Ah yeah. She make the club go live confused. She confused them. The way she wind it. Ah yeah. He made my mind go flat, confused. Go confused. Girl, them when you bubble up, bubble up, bubble up, bubble up. When I get high, say confused. So confused. Girl, them when you bubble up, bubble up, bubble up, bubble up. When I want this a girl, you confused.
You confused.
Oh, yeah. I never seen a Kenyan girl looking this fine. Girl, you look sexy tonight. I wanna be the one who drops you home tonight. Let me be the one that you like, say I wanna be your lover. I wanna be the one you see at night, girl, I wanna be a man. And girl, you be my lover, yeah. The way she whine it, ah, yeah. She make the club go live confused, eh. She confused, eh. The way she whine it, ah, yeah. He made my mind go flat, confused. Go confused. Girl, them when you bubble up, bubble up, bubble up, bubble up. When I get high, say confused.
So confused.
Girl, them when you bubble up, bubble up, bubble up, bubble up. When I want this, I get you confused.
Thank you, Dad.
Penda blena piga, ana penda blena swaga. Mim sap, ana penda blena kata. Mr. Prof, na palo ana data. Ati mini sumu wake jamba na mumada. Numere tana, nataka tu ni kuwe tu. Fila na meklo, anapenda kuni itabu. Abomination, tabu. Atui after apatira, najitoa tu. Sing for me, mami. Watch your gang, give it to me, mami. So, sing for me, mami. Put it on me face, then give it to me, mami.
When I say pull up, you know what I mean.
Wait.
Yo, I pen up lena piga, I pen up lena swaga. Mim sap, I pen up lena kata. Mr. Prof na palo ana data. Ati mini sumu wake jamba na mumada. Numere tana taka tu ni kuwe tu. Fila na meklo, I pen up kuni itabu. Abomination, tabu. Atui after apatira, najitoa tu. Sing for me, mami. I want your gang, give it to me, mami. So, sing for me, mami. Put it on me face, then give it to me, mami.
Sing for me, daddy. Put it in my face, then you say my name, daddy. Win for me, daddy. But in this race, don't run fast, daddy.
Asante, mama. Asante, mama. Go, mami.
Asante, baba. Yeah, asante, baba. Nikune na hapa.
Asante, mama. Asante, mama. Go, mami.
Asante, baba. Yeah, asante baba. Nasikia fanya, mara hapana. Hapo mwili na kili zinapingana. Pale unaponigusa, unantekenya. Moyo nadundia chini ya kiuno. Toba, 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 toba. Sing for me daddy, daddy. Put it in my face, then you say my name daddy. Win for me daddy. But in this race, don't run fast daddy.
So, sing for me mommy. I want your gun, give it to me mommy. So, sing for me mommy. Put it on me face, then give it to me mommy.
Fanya kama unatafuta sifa. Asa mbaka toko ina mishika, yeah. Sijaza gindo na jaza pipa. Piga 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 mbaka ufungulie bomba.
Asante mama. Asante mama. Go mami.
Asante baba. Yeah, asante baba. Nikune na hapa.
Asante mama. Asante mama. Go mami.
Asante baba. Yeah, asante baba, nikune na haka.
Jump on the thing when you put out the thing and you put it up on my thing.
Another one.
Jump on the thing when you put out the thing and you put it up on my thing. You make me feel high rate, feel high rate, feel high rate.
That's why me a sing say
asante mama, asante mama, go mami.
Asante baba. Yeah, asante baba, nikune na hapa.
Asante mama. Asante mama. Go mami.
Asante baba. Yeah, asante baba, nikune na hapa.
Oh yeah, hey. Magic in this big yellow. Get up on the chips right now. Tonight, feel ya, you know.
real bad girl in the club. Tell the shots can't
stop. Oh yeah. And if I be a real bad man in the club, show your rosé what you want.
Boy, come give me my pensi sasa, balance it, rewind, pause.
Give me my pensi sasa, balance it, rewind, pause.
Sometimes you never know the thing where you got till it's gone. Baby girl, that is not intentional.
Boy, them a pull up in the car and them think that money can buy all the loving we got.
Me want take where your heart and the loving where you got. Baby girl, yeah, you know that is my intention.
Soundboy, pull out the grab. Give me pen to long go hard party more.
See, one ways I want slow. Taku puke a girl go low.
Oh,
I'll
be loving you more. Oh boy, you know send me a love you long time.
Oh, girl, when you and your body make me want cry, balance your body for me one time.
Whatever be, a real bad girl in the club, any shortcuts for you.
Oh, yeah. And if I be a real bad man in the club, show your rose what you want. Yeah, I know she do, she really wanna one in the club. Say she wanna one up on a man when she do. I know she do, then every time she wanna for me so. She really wanna make my flag go come.
Boy,
up, you know.
Give me my pensi sasa, balance it, rewind. Pause.
Give me my pencil, sasa, balance it, rewind, pause.
You know, say me I love you long time. Balance your body oh, for me one time.
Oh, girl, when you and your body make me want cry. Balance your body,
give me my pencil, sasa.
VJ Scoop, the haters worst nightmare.
Ski on napenda rap lakini utaki mpenzi rapper. Napenda clap jam katekwa kweni dancer. Hey love me na kila kitu nachotaka. Hey that's what I wanna issue taka taka. Nimejipanga kakuingia nikakupata. Feeling janja meridhia no medata. Fanya nikusikie clear kama patra. Kwa maana sitaki ujaribu come here faster.
Diri hai gai.
Hai kai.
Isipogona. Sema kidoro. Sini twani shai. Na kusitwa nona. Manishike ngedere. Nene shoma lako sina kelele. Tena segere. Nene cheza bila hata kelele. Wanesha kubali. Kulele choka moja tena na bila bunda. Kote kufijari. Washi kune kuanda zati tena wata juta. Niwe wetu oh oh oh. Hata kwendo haya mukeka. Niwe wetu oh oh oh.
Kwenye maabra kadabra. Onipe nipe aka the love. Abracadabra, only penipe aka the love. Nyama abracadabra, only penipe aka the love. Abracadabra, only penipe aka the love.
Signorita, toto moto joto tandani. Mama sita goli nyingi kwa kusiku. Wanesha kubali. Kulala choka moja tena na bila bunda. Kote kufijari. Washi kune kuangazo titina watajuta. Niwe wetu oh oh oh. Hata kwendo haya mukeka.
Abracadabra, only penipe aka the love. Abracadabra, only penipe aka the love. Abracadabra, only penipe aka the love.
Cote boy, they call me burner.
Glad nams.
Now you can make me sit down, they sing this song. Da la da la. You can't make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want them, I go give you more. Jara jara. Today today, you go give me love. Sawa sawa. Eh eh. Now if you walk on my Benz, now my dude. One a pack, one packer, one a nita. Hands up, but I'm boy,
tata kila se wanapaka wananita esa na sifi wako mapenzi na made wanapaka wananita esa konde boy tata kila se wanapaka wananita
adekaburu kwa mandela rudi kwa bibi kinondoni ambalulu kunja dela mwanangu gigi simuoni aje
aina mama
mama
ainuka
baby shot them
aina mama
Onyesha ulivofunzo
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Shika
ukuta
Ruksa kutunza So sura so shepu Nini kimona tabani Hivi sinura sepetu Ama ni mwite jina gani Baby gaya badikila Mwendo kama katapila Migu ya pombe tequila She the best in my mind Pamutu bakongo kabila Madongo lunyamila And she so sweet vanilla She the best in my mind
Oh oh oh
Nobody sexy like my baby Tena mwepese kyo kwa bedi Adekaburu kwa mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kunjadela Mwanangu gigi simuoni Aje
Aina
mama Mama
Ainuka
Baby shot them
Ainama
Hey Onyesha ulivofunzo
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Hey Ruksa kutunza
Oh ya god them Toto nyaupoli Anathimacho mlegezo gololi Katika game Funga tu goli Atumaliza gimchezo kai goli
Kirima Kirima
Anda kirima
Baby kirima Kisima Kisima Naingia kisima Nizame mpaka chini Ebo, yeni katoto kachafu kama bata Na mina kafanya ndafu na kanata
Salamu zende kwa wanjara Doni masha kitasa kwenye bunyeru Wambie simba kacharara Anataka msambwanda kwa buku jeru Aje
Aina
mama Mama
Ainuka
Baby shot them
Aina mama
DJ Scoop A hater's worst nightmare
It's another one Get some wish you sasito Sasito Shop it to them so dope I got him in Pico
Touch Take five now
Wabi ya toa bili Wafunga geti Funga geti Tuna pita majangiri Wafunga geti Funga geti Wabi ya toa bili Wafunga geti Pita moja ngiri Funga geti Funga geti
Mujita wakali jiukali unapimwa vipi Nataka sigea akali mifukuni unabibiriti Mdani waya mkali jiwaya utavuta vipi Dadadadadadada Kona nita kondi
Mwenye mchiza kutosha
Maeti wanakosa konfine
Kama kuchi ilo choka
Nazio na chuki tu na siu pinzani Takunjua kundani Mulize de mwako na jwa boxe gani Mulize de mwako na jwa boxe gani
Wabie toa pili, wafunga geti Funga geti, tunapita
majangili wafunga geti. Funga geti. Wambie sio apili wafunga geti. Funga geti. Unapita majangili wafunga geti.
Na raundi hii babako lazima tuheshimiane. Leo muhuni nimekutana na teke la vandame, mpira pass ndo siri ya ushindi, na slide kwenye nyasi mechana mkeka wa muhindi. Simliandami pango kandami gambo kandami chambo, na bado mkatoa mazango. Sasa tandama pango tandama bango, tasajili ngambo mtacheza chini ya kiwango. Na bado tesabu dali na dos ndo hii na wako stress wasongo gari of course kwa maji ya baba. Anitonyari wa uza papo alintupa kwa bahari, nifilie mbali narudi na samaki na wapa. Simlikuwa mnakula bati mina kula kigae, nyi watoto wa mtakati ndo napita mjiandae. Eti unaniombea mauti, sibora unsalie kunuti, mtafunja nazi my food. Bado wa mnikuti
wana ruma ni kama ruma,
wanafanya miracles
mambie wana uchuma
wasiji uva.
Wana ruma ni kama ruma, mambie wana uchuma.
DJ Scoop, the haters' worst nightmare. The DJ other DJs wanna be when they grow the f up. It's the one and only DJ Scoop, the ones and twos. You want some? Come get some.
Rembo ndo DJ, mziki unabamba, usijifanye kaunioni. Macho yameshakutana, umeniacha mdomo wazi. Ulipo nyuka nazo pamba, ngoja ni kupe nafasi. Usije nyona na kuganda, yani hungi kuwa bei. Maki ya oda, yani Miss DJ, nimezimika bala. Si tunacheza, baka kuche. Wapo wana uswe, ila mi na kuche kituwe. Mami nana gani, watu miaga namba gani. Sema wataka lada gani, sema wataka mambo gani. Mami namna gani, watumiaga namba gani. Sema wataka lada gani, sema wataka mambo gani.
Me find them, and the diamonds now me like I go blind them. Wanna see them move and shake out them behind them. Oh yeah, hey mama, and you know say anywhere you dey me dey mama. I me love the way you spin and you play mama. And you a run up the show 'cause you slay mama, slay mama. Girlie girlie wine for me, many girls they mad for me. But I you me want and I you me need, so baby no act funny. Me a tell her me don't wanna be on a waiting list. Me one proper loving, me no one gist. Me one private party, me no one feast. Girlie, me give you love, you never see. So me get a
mami dance. Mami namna gani, watu miaga namba gani. Sema wataka lada gani, sema wataka mambo gani.
Nikupatie.
Mami namna gani, watu miaga namba gani. Sema wataka lada gani, sema wataka mambo gani.
Unapo skuchi you beat me ndanapo penda. Unapo shake you beeps, unapo chekecha. Uvetulia na miche kitavo peta. Sina usingizi mina planiza kukesha. Sina haraka na muda, zungusha kana kudai. Tunakesha mbaka kesho iwe leo. Tufanya kama kwenye video.
Si tunacheza mbaka kuche. Wapo wana uswe ila mina kuche kituwe. Mami namna gani, watumiaga namba gani. Sema wataka lada gani, sema wataka mambo gani. Mami namna gani, watumiaga namba gani. Sema wataka lada gani, sema wataka mambo gani.
Najua mimi mkosi, na napenda la costa. Isu na kumiringisha na wana chao. Isu najua mimi mkosi, na napenda la costa. Isu na kumiringisha na wana chao. Nadhani kuowe uwe wangu, uwe mama wa watoto wangu. Lakini kwanza taka twende kwenu, nikaone watu wa kwenu. Lakini mimi naomba tahadhari, juu mimi nitakuja na digitale.
mwende yadi yadi ya kamale itakuja na gavana kinge lakini mina omba tahadhare mini itakuja na digitale mwende yadi yadi ya kamale
Safari ya bam bam Safari ya bam bam
Pajero. You know my phone is up all. Don't worry about selfies, baby. You know my drink is cocoa. Don't forget about the softies. I'm so tired. Come make we go to my mother. Sione haya. Baby.
Lakini mina omba tahadhari. Kimini takuja na digitale. Twende yadi yadi ya kamale. Itakuja na gavana kinge. Lakini mina omba tahadhari. Mini takuja na digitale. Twende yadi yadi ya kamale.
Safari
ya bamba.
Gari unapakwa ina, unapaka poda. Fanya mambo yako na kungoja.
VJ Scoop
minafata oda. Wezi kukata kiu maji kwa kisoda. Mese iset, shika, kamata. Kama unataka mapesi
hapa. VJ Scoop
ina, unapaka poda.
The haters worst.
Fanya
nightmare.
Mambo yako na kungoja. Moyo umesha taka minafata oda. Wezi kukata kiu maji kwa kisoda. Mese iset, shika, kamata. Kama unataka mapesi yako hapa. Chaka, chaka, chapa, chapa. Wakituona wanatapa, tapa. Umeka kambi maeneo haya. Anasema uwasuri meota pabani. Never die, never expire. Tusicheze mapenzi ya moto fire.
Akama mapenzi safari. Mikuwako nshafika na kukwenda. Au kama bahari. Obasi nifunze kuogelea. Na unge kwa mchezo suwe kamari. Au kubeba maji kwenye tenga. La mbele yako na kula kiyamu. Wala mie, sina mwingine tena. Wakufanya nicheke. Na kama chanda wano chema. Chakufikwa na peche. Wala mie, sio ni mwingine tena. Wakufanya nicheke. Na kama chanda wano chema. Chakufikwa na peche.
Tell me now what you do for the love. What you do for the love. Give it up for the love.
Kwenye miba na chechemea for my woman. Bahari ntaogelea for my woman. A real man care for the woman. Nanaweza kukosea kama human. Takufanyia changes, takupatia mapenzi. Takutungia tenzi, nikuimbie. Nikusifie, ujisikie. Uko na mie, sogea nikuambie. Siwezi acha kiti chako mtu wakalie. Siwezi vunja moyo wako staki umie. Yes I do, I'm telling the truth. My heart and my love, all I give it to you.
Aka mama penzi safari, mikuwako nshafika na pokuenda. Au kama bahari, obasi nifunze kuogelea. Na unge kwa mchezo suwe kamari, au kubeba maji kwenye tenga. La mbele yako na kula kiyamu. Wala mie, sina mwingine tena, wakufanya nicheke. Na kama chanda wano chema, chakufikwa na peche. Wala mie, sio ni mwingine tena, wakufanya nicheke. Kama chana wano chema, chakufikwa na ayo.
Hello, it's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza komplet. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mvua, wacha inyeshe. Sema nao. Wadese. Utawawa bure, sijalala. Nimeficha tumakucha.
huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachiwa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
kama ni mnazi katika,
leo
kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, speakers ina kitabu napata chimbika leo. Yeah yeah, mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo, 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 leo.
Hey, waweke warete mpira kati, nimeondoka kidogo tu vagaranti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbali, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumbi paka kwenye chai, hii ya leo kali. Mebugi step, webu checky checky, if I'm not mistake, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget, ya kuna kukupeti peti. Ana maseke ukitete, muulize, ila kama mapepe, tulize, sema nae.
Oh,
kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kuzuia mvua wacha inyeshe, sema nao. What they say?
Kama
ni kishindo tingisha, kama ni mzuka pandisha, kama ni maji mwagika, kama ni kishindo tingisha, kama ni mzuka pandisha, kama ni maji mwagika.
VJ Scoop.
Kama salio limekata, pita ubeta kufata. Baby, back to the matter. Iyo minyosho matata.
Asa, asa kimbisha weze. Aweze. Asa, asa kimbisha weze. Aweze. Kim, kim, weze. Aweze. Aweze. Aweze.
When I say pull up, you know what I mean.
Kama salio limekata, pita ubeta kufata. Baby, back to the matter. Iyo minyosho matata.
Asa, asa kimbisha weze. Aweze. Atingisha weze. Ilo weze. Asa, asa kimbisha weze. Aweze. Atingisha weze. Ilo weze.
Ukikaona kama form 2 form 1 ila eji mekata hivi somu indi mbaniani ila mina kapendani. Mami love, I wanna see you this night. Mami love, yako inabana ina tight.
Unachovya yote, unapepeta, unapepeta. Yani kote kote, unakeketa, unakeketa.
Ukipanga hizo kodio,
unapendeza. Sauti kama kwaya, siwezi gonga ta audio. Makengeza, kidume na litaya.
Kama salio limekata, ita ubeta kufata. Baby, back to the matter. Iyo minyosho matata.
Asa, asa kimbisha weze. Aweze. Atingisha weze. Ilo weze. Asa, asa kimbisha weze. Aweze. Atingisha weze. Ilo weze.
Baby turn me on, kini papande nasko.
Na weka ta million, na kupata million.
Leo sito ivo kama na ungua kidege.
We mama we, we mama we.
Yani ni mele wa mbege.
We mama we, we mama we.
Dani ya groundy, iso roundy. Zina nifanya niweke. Na force ya tapoundy, ya soundy. Ya kukufanya ucheke. Mami love, I wanna see you this night. Mami love, yako inabana ina tight. Kama salio limekata, ita ubeta kufata. Baby, back to the matter. Iyo minyosho matata.
Asa, asa kimbisha weze. Aweze. Atingisha weze. Ilo weze. Asa, asa kimbisha weze. Aweze. Atingisha weze.
The DJ other DJs wanna be when they grow the f**k up. It's the one and only VJ Scoop of the ones and twos. You want some? Come get some. Scoop. The haters' worst nightmare.
Leo nataka ni wajuse wenye vimaneno maneno wapunguse. Moyo wako ni utulize. Yao tusiachali tuyapuse. Wenye chuki hao wabaki na fitina zao. Tuwachane nao wapambane na hali zao. Kina fitina zao. Tuwachane nao. Mapambane na hali zao. Oh, eh, eh.
Tunagonga mavisa.